realness, realness.
Abba. Abba.
Classic music.
Lord, nikuta futa utakacho. Jealous, itafanya mle kwa macho. Naweza kuwa mfano kwa wenzako. Tulovuja damu, tugobi kuvuja jasho. Broke niggas wanna kufu kyo na jealous ish. Mina lipa bills, fills and penalties. Cause I'm young, rich, wise and famous kid. Natoko Swaz Beach, madame kibao shans mia data. Nando how how, wanaunz mia sasa. Call them the most confidential rapper. Nangiza M killer, sit na sine nepi hata. What's up bro? Endorsement deals na shindo kun indo. 16 bars na likanda na 6 do. Na close the deal na bonga na mapro. Na nasujua ni deal na naitaka ligi so na na. Tusha piti ya mengi na mengi tushaona. Paka bukta za shule wauni tushashona. Tukikosa gado utezani tunahoma. Tunahoma.
Sijaja kuchekesha na kuelewesha. Usintanie.
Kwani unanionaje?
Nimetumwa pesa.
Zikwapi pesa zangu?
Sijaja kuchekesha na kuelewesha.
Kwani unanionaje?
Nimetumwa pesa.
Nilipe pesa zangu.
Tu mwingine maisha yake ni kukaakaa tu. Mtu chatu, mtu hafu, mtu kiatu. Kutwa nzima yuko online WhatsApp. Akitoka kwenye udaku kudaka mambo ya watu. Wakati wao mekimbia nyumbani story. Eti mama na kuchapo rudu malizie mtori. Tangu watoto tunagombania magoli. Na tamthiria zako Alejandro, I'm sorry. My MCs tungo zina watunga. Mistari na wafunga jamii na unapumba. Hivi mjanja ni mtoto wa mjini anedunda. Ushirone mbeka wini alikuja kutoka Igunga. Let me try to break it down for you and explain things. Okay my friend, kama nahitaji change, nahitaji kuspendi na mahitaji mengi. Do you understand?
Sijaja kuchekesha na kuelewesha. Usintanie.
Kwani unanionaje?
Nimetumwa pesa.
Zikwapi pesa zangu?
Sijaja kuchekesha na kuelewesha. Usintanie.
Kwani unanionaje?
Nimetumwa pesa.
Nilipe pesa zangu.
No money, no honey. Nacheka life so funny. Mambo so kama zamani. Jemsha mbongo kichwani. No money, no honey. Nacheka life so funny. Mambo so kama zamani. Jemsha mbongo kichwani.